tupate mambo ya dunia. Walimwengu watakupoteza ewe dada. Majirani wasikusumbue ewe Asha. Hata ndugu zangu wasikudanganye Asha.
tata.